muvubuka nkulamusiza webaze Katonda yakuwangaza ekiri ewuwo ne wange kyekiriyo naye guma nywereza ddala kali mukaako kolina abasinga tebakyalina okusirika kwowulira si mirembe buli muvubuka kaba agamba najjawezi n'asomesa omwana buli gwenkabirabeera kaba ensefunzeeyo kwenkana akayo ndowooza okunnyuka amakangalekeraani koze bbiri asaba ttaano landiroja swama n'akameeza kammanja n'omugagga swama ze binsobedde waka ne mu kibira abinsobedde ze binsobedde abinsobedde waka ne mu kibira binsobedde binsobedde oh, oh. Muvubuka lindako okutulugunya munno nebwomusibe ebbanja sasula muvubuka tomala gasaasaanya nsigo bulamu bwe bugagga kozesa obupiira yonjo omwoyo gw'omuvubuka kukume agali awamu gegaluma ennyama najjawezi n'asomesa omwana buli kwenka birabeera kaba sefunzeeyo kwenkana kayu ndowooza okunnyuka amakangalekeraani nkoze bbiri asaba ttaano landiroodi aswama n'akameeza kammanja n'omugagga swama bisobedde waka ne mu kibira abisobedde.